Gima mar dhano chal gi yo malach ma ji wuothoe. Ng'ato ka ng'ato nikod ting' mare, nikech ng'ato ka ng'ato ting' pek mar richo ni owuon. Kendo ji duto noke. Kamano ka ji wuotho, kamoro ginyalo winjo wer mamit. Duol moro bende nitie mawacho, "Biuru ira, un duto kugangoru mapek, to an amiu yueyo." Moko ok nyal chiko itgi kuom weche, to gidhi adhiya. Onge mawinjo? Uluongou kendo? "Biuru, luwauru, auru e yore maricho, mina rwaku. Nabed wuoru, kendo nubed ne yawuota gi nyiga." Kamano ji manok chungo mondo giwinj matin. Eka giyoyo ting'gi kendo, ma gidhi adhiya ka giluwo yo malach. To bang'e ng'at achiel kuom oganda mawuotho, kowinjo weche, olokore mar winjo kendo paro. Eka oweyo wuotho kod oganda maduong', to ochako luwo yo madiny, koketo chunye kod parone e yo machielo. Ji nyiere kendo buone, kagiwacho, "Ok nibed maber, kata ok niyud ohala kiluwo yorno." To ok odewogi. Omor nikech ting' mapek mar richo manohinge koro osegolo. Oseweyo timbe mag richo kod tuke maricho. To mokwongo onyalo paro ni owuotho kende e yorni madiny. Yesu wuod Nyasaye pong'o chunye gi mor kod kwe ma ok dodwar dok e gik machon kata yo malachno. Roho mar Nyasaye dak e chunye kendo ng'eyo ka koro en nyathi Nyasaye. Oseyiero yor ngima madhi e dala Nyasaye, e udi mabeyo ma Yesu oseloso ni ji duto mohere. Nyasaye owacho kama, "Neuru, aseketo e nyimu yor ngima kod yor tho. Wan to onego wayier yo madwalu. To bed mane? Yo madhi kar kethruok olach, kendo gendini mang'eny wuothoe. Yo madhi kar ngima odiny, kendo ji manok madwaro wuothoe. To ginwang'o ngima manyaka chieng'. Yesu Kristo chweyo gi manyien, ka gihero gima ber, kendo gilokore ae richo. Yesu wacho, 'An e yo, ng'ato ok bi kawura mak obet kuoma.' Winje kaka oluongi, 'An e kuon mar ngima. Ng'ama obiro ira, kech ok noloye, kendo ng'ama oyie kuoma, ok anone riyo nyaka chieng'. Tinende ni, kuwinjo duonde, kik udin itu.